Azika.
New sound.
Azika be, Azika.
Yeah, yeah, yeah. Azika be.
Gotcha.
Sihemi sisiki, kwako nimefunga breaki beki hazika. Wanasema umeni pali mwata, washa sahau penzi lazi. Walitaka kutwani we na danga, nimeshtuka watani. Sometime nakutana na wenye magina, wananipaga na ufasa dina. Wenye uzuri wa shepu na sura, naspagawi na maumbo ya chura. Sometime nakutana na wenye magina, wananipaga na ofaza dina. Wenye uzuri wa shepu na sura, na spagawi na maumbo ya chora.
Shami, shami forever. And I feel me and you together. Shami, forever. And I feel
najisi kama niko paradise wangu baby mama pale mene napo kwa na wewe. Pire napo kwenda kwenye kazi wangu kifaranga na kuomba jichunge na mwewe. Unako pura pura wangu baby mama, leo nipe moya ni zaidi ya jana. Yani kama jua kwako nimezama, tena umeni nyonga kama marijuana.
Hali yangu ni masete, ila nachoko mba usinikimie. Punguza mapepe, managuda mesha sewendo wangu mie.
She love me forever. And I feel me and you together. She love me forever. And I feel together.
Sometime nakutana na wenye majina, wananipaga na ofaza dina. Wenye uzuri wa shepu na sura, naspagawi na maumbo ya chura.
She love me, she love me forever. And I feel me and you together. She love me.